nazi ona cheche, cheche, jamani cheche rumba. Yapaka mapepe, pepe, wanini mwingine mchumba. Baidi kali, choni kumbatie, usiku silali, bila we bibie. Ana ukisali, na mini ombe. Tuepushe shari, dani tujifungie. Mama, fanya kauna nyata nyata, zungusha ukinata nata. Mwenzio isha data data, nihoi unaposa kata. Unanyata nyata, zungusha ukinata nata. Mwenzio isha data data, nihoi unaposa kata. Rumba
fuku, fuku, fuku kama fuku.
Oh baby,
fuku, fuku, fuku kama fuku, 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 fuku kama fuku, fuku.
Oh baby,
fuku, fuku, fuku kama fuku, fuku.
Yani kama ndondocha, nilivyo nogewa gewa. Raha nikikuchocha, kabisa ndo napagawa.
Pole pole,
we nishike hapa, nikushike huku. Pole pole, shika na kitasa, mambo ipo huku. Dereva, ushashika usukani, endesha wewe forever. Nisiwezi abadani, kukwacha wewe. Dereva, umekamata usukani, endesha wewe. Mineva, nisiwezi abadani, kukwacha wewe. Fanya kauna nyata nyata, zungusha ukinata nata. Mwenzio isha data data, nihoi unaposa kata. Unanyata nyata, zungusha ukinata nata. Mwenzio isha data data, nihoi unaposa kata. Rumba
fuku, fuku, fuku kama fuku, fuku.
Oh baby,
fuku, fuku, fuku kama fuku, 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 fuku kama fuku, fuku.
Oh baby,
fuku, fuku, fuku kama fuku, fuku.
Fanya kama unapekecha,
subua, subua, subua.
Yani kama unachekecha, lo 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 lo. Fanya kama unapekecha,
subua,
subua. Yani kama unachekecha,
subua, subua yote, subua, subua yote, subua, subua yote, subua.
Fix Pevelum on the bits.